tarkaanfiin irree cimaan mootummaa Itiyoophiyaatiin fudhatamaa jiru eega mormiin sadaasaa bara 2015 biyyattii keessatti jalqaberraa kaasee rakkoo biyyattii keessatti uumameef agammaa lubbuu namoota 300 olii galaafate daranuu ammeessa jechuudhaan Amnesty International kaleessa ibsa baasee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo atattamaa biyyattii keessatti labse kana tifufuudhaan qajeelfamoota uggurawwan ballaa baas ilaalchisuudhaan ibsaa kana kenne Amnesty International. Amnesty Internationalitti qindeessaan odeeffannoof ragaalee haara mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessaa Fissaha Taklee raadiyoo Sagalee Ameerikaa kutaa afaan Amaaraatiif ibsa kennaniin akkana jechuudhaan haala Itiyoophiyaa keessaa kana ibsanii jiru.
የአምነስቲ ስጋት ምንድን ነው? እነዚህ ተቃውሞዎች እንግዲህ ረጅም ጊዜ ቀጥለዋል። በሀገር ታሪክ ውስጥ እንግዲህ እንደዚህ
ያዱን አምነስቲ ማሊዳም ሞርሚሌን ኩነጋ የሮ ዴራዳፍ እቲ ፉቫኒሩ ሴና ቢየቲ ከሰትሞ የሮ ዴራ አከሲ ዳፍ ሞርሚን አከሲ ኢሳጀል ቀባዳም አካ ረጋሌ ጅራኒቲ ሞርሚሌን ኩንሞ ነጋ ቀበሰ ቱራን ደቢ ሞቱማን ከነገሩ ካንሁምናን ተይፊ baay'een ajjeefamaniiru hedduunis kan itti hidhaman kan itti madoo ta'an waan ta'eef isa irreecha irratti raawwatameen dabalatee egaa gara qabeenya balleessu darbees immoo humna qawween dura dhaabbachuunfaa mul'ateera. Kun hundi kan ta'e immoo deebii mootummaan kenne irratti hundaa'uudhaan xiinxalli jedhu kan mul'isu.
Labsiin sun ajaja mana murtiitii malee hidhuu fi tarkaanfilee kabiroo fudhachuu akka hamu kan dubbate ibsa Amnesty International kun tarkaanfileen akkanaa duraanuu fudhataman hiriirtota qabanii mooraalee waraanaa keessatti hidhuudhaan akka isaan maatiif abukaatolee seeraa wajjin walqunnamuu hin dandeenye taasisee jira jechuudhaan dubbatee jira. Itiyoophiyaa keessatti agammaatti namoota du'an ilaalchisee ragaa dhaabbanni isaanii qabu gaafatamanii akkana jechuun deebisan Fissaha Taklee.
ባለን መረጃ መሰረት ኦፊሻል ቁጥር ማግኘት አስቸጋሪ ነው፣ ግን ከተለያዩ ሶርሶች
ረጋሌ ቀበንረት ሁንዳውዳን ረጋ ዮኪን ለኮሰ ኢፈቴ አርገቹን ረኪዛዳ ገሩ መደን አዳዳራ ረጋን አርጋነረት ሁንዳፍነ የሮጥን ጠሉ ጥኖት ናኖ ኦሮሚያት ነሞኒ ዲባጃ ኦል ናኖ አማራትሞ ከን ዲበለማታን ሉቡሳንረት በላን ገው ገባሳ ነንቀባም ተውስ ገሩ kunis haalaan qullaa'u qaba. Sababaanis nuti tilmaama isa gad aanaa fudhanna waan ta'eef. Akkasis ta'e akka maddeen dabalataa jedhanitti lakkoofsi kun kana caaluu danda'a.
Tarkaanfileen yeroo atattamaa kun akka malee hamoodhaaf idda ballifatoo kanneen mirgaawwan dhala namaa ugguramuu hin qabne irratti sodaa guddaa uumanii jiran jechuun ibsa Amnesty International ibsa baase kanaan. Tarkaanfileen kun sababaalee mormii waggaa tokkoof argine kana kakaasan kanneen roorroo dhiittaa mirga dhala namaa yeroo dheeraadhaaf ture irraa maddan daranuu gad fageessee hammeessa malee furmaatan ta'u jechuudhaan hubachiisee jira gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.